darling, we shame cry. I say kushi, toxin fuck, I say suki. Because I say kamogi, pikili. So slang on me, sang me, swilili. I say kushi, go fuck, I say suki. Because I say kamogi, pikili. So slang on me, sang me, swilili. Tapa fana seba funo wenzan, so fa fake feeling, seba tenge li kiti. Ni play, or down jiti. Yes, kiti, fana ni niti. Ay, 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 be so nga kulumi, skisi. Ego was a nixie. Ila baba to put on more pizzi. I see a walk. Given the call, you bet it's a call. So then tie you fucking put on. Spellele, ego with all. I see a walk. Given the call, you bet it's a call. So then tie you fucking put on. Spellele, ego with all. I see a walk. Given the call, you bet it's a call. So then tie you fucking put on. Spellele, ego with all. I sick of up, give me sicko, you bet you sicko. So then die, you fucking put up. Spellele, it go put up. Stalling machine gun, yeah, gun. I say kushi, toxin fuck, I say suki. Because I come again, pikili. So slang on me, sang me, swilili. I say kushi, go fuck, I say suki. Because I come again, pikili. So slang on me, sang me, swilili. Tapa fana seba funo wenzan, so fa fake feeling, seba tenge li kiti. Ni play, or down jiti. Yes, kissing fana ni niti. Ay, 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 be so nga kulumi skisi. But def, ego was a nixi. Ila baba to put on more pizzi. I sick a wop. Given the call, you bet it's a call. So then tie, you fucking put on. Spellele, ego with all. I sick a wop. Given the call, you bet it's a call. So then tie, you fucking put on. Spellele, ego with all. I sick a wop. Given the call, you bet it's a call. Then tie you fucking put on. Spellele, let go with all. I sick a wop. Give me sicko, you bet it's sicko. So then tie you fucking put on. Spellele, let go with all. I sick a wop. I sick a wop. I sick a wop. I sick a wop. We'll be right back.
inene ya kula de wako kushe banku bomipa ya timo kushe
Yeah. Ngoma kaTrini isekuntoxi Thathi ngoma kantoxi ngisekukapsa Thathi ngoma kakapsa ngisekubade Yenza isibonelo Thathi ngoma kastoxi ngisekufama Thathi ngoma kastoxi ngisekufama Yenza isibonelo Nangenza isibonelo Thathi ngoma kawonga nginikeza ubuhle Thathi ngoma kaphuhle nginikeza uzuma Yenza isibonelo Nangenza isibonelo Thathi ngoma kalulu nginikeza ushone Thathi ngoma kaDurban gogo nginikeza ulamise Thathi ngoma kaPhori buyela kuKabza nangenza isibonelo Thathi ngoma kaRisi nginikeza uKhila Thathi ngoma kaKhila nginikeza uJobe Thathi ngoma kaDube nginikeza uSofu Thathi ngoma kaSofu nginikeze mina phela isibonelo Phela lesi sibonelo Phela sibonelo Phela lesi sibonelo Isinja 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 phela Lesi isinja 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 phela Isinja 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 phela Now lesi isinja 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 phela Thathi ngoma kaShimza nginikeza uKofi Thathi ngoma kaKofi nginikeza uKB Yenza isibonelo Nangenza isibonelo Thathi ngoma kaQulo nginikeza uCitizen Thathi ngoma kaCitizen Hayi nginikeza Yenza isibonelo Nangenza isibonelo Nana izinja 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 kuphela 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 Uzwala Izinja 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 kuphela Nana izinja 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 kuphela Nana izinja 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 kuphela Nana izinja 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 kuphela Uzwala Ngoma yesinja kuphela Ngoma yesinja kuphela Sinja kuphela Ngoma yesinja kuphela Ngenza isibonelo Hayi mina ngenza isibonelo Ngenza isibonelo Hayi mina ngenza isibonelo Isibonelo Hayi mina ngenza isibonelo Ngenza isibonelo Hayi mina ngenza isibonelo
bagni là-bas. Atava toile là-bas. Ou donc c'est non chaye kapili gata. Bachai visse hout à bouger le statu.
Oh, abas ton âme si ça. Ma bonne c'est si ça, c'est si quoi.
Tingia bonis, sekhaya ngingazelele